tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamwale modo eden goni handen e bete aljumaare tati lewru janvier hitande 2020 yamde jena yotta kili lamu yoro so Ousmane Niane bullo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to ittugol kange le Mali andimbe kabaru yigaaje ana pejji hakkilo do hewgol gollide communauté golle mudon le Mali hewbe e mabbe hakkilo mupen laamu on haani buytude le Mali humunibe golle mudum be leede godde do faabaade be leedi mendi janginobe murtube be jabay dartugol horeju leedi meden di dow selde tafon e murtire golle e wi mabbe fay hunde hatta be foccade do faanda mabbe arandeju min kalam beta ko hala cuudi l'école mumbe di cuudi l'école janginoji mumbe yalla ana natta e himbe fa danya ko golden koy mumben hono di cuudi l'école ndaranirto sukabe be enke pam famu le kabaruji di yodi woni sambe majji ono e bismillah hada studio tamani andimbe kabaru yigaaje ana ceedi hakkilo dow kabaru hewgol gollide ittoje kangi leydi meden di e wi yogabe e mabbe leydi meden di fa heba nafa mudun ana haani buytude gollide leydi godde gonde do dow fa badde gollide leydi meden di yogabe mabbe ne kuliti wiide adnaaru gonde handen dum dow kabaru kebal wajibi non kana gollide leydi godde ittoje yigaaje gollide fa bedro den fam dow kabaru mudun kedden Mohamed Samba Seku Ali Cisse
dunke en yogakay kuliti wiide ko gollido hobbe ni de yigaaji leydi buri jogade sembe do gollude meden de nafata fe leydi mendi e wi docteur Etienne Fakaba Sissoko dun don haada leydi mendi nawtrode no fewiri on don ko
le secteur mi
yigaaji e ko famoto kebal leydi mi de yidi golle o beto golle leydi tan le wakati mo mi goni o woni wakati di leede fu uti leydi fe goto wawa heede hore leydi malini wala kayen tan dabere mawdo wadde ligagol nafow ngala bawde mo bangal kalti ngala bawde mo yimbe ngala bawde mo e gollir kinami gollida e wi
international
so bangal kanko docteur Mamadou M Koulibaly ko gollirde hobbe be hewi ga ko wana fe hunde bonde e bima ko runtingol kebe leedi ndi wonande arnarnu fuf haani hunchinede hore
les entreprises
ngaji gollo bangal ligago le leendi wana entreprise ngal jaadi do kebal mabbe ngal fu wiri foto le leede mabbe le tiagal so be itti ko entreprise mabbe o hasindini e mun ko le leendi ligagol ana wawi daranade faahe bangal faaba gol leendi sabi gube gonde to kando daranade di gollirdi wala bawde
docteur Marcel Dambili inspecteur des impôts kay ko yidi lamo tinno hinade kala sifaji golleji yigaji di bangal tayka munya gollobe lamu o dow kala ko golla
il faut que
na lamu o daro darnem wada ko wawi bangal haymude kulleji kebeteedi choro leedi amendi gonga temdere le kebal i golleji fu leedi malini ana jogi henoga nga kina yimbe bame le ministere ngay daran i golleji jangine bangal golleji million ngay teme tati million ngay mali hemere ana wawi bamede faabe yimbe jangine jande nafore mawdo wadude kebal le leendi
production
fadi dabreji kasindinaadi kuncene hore bangal seraji yigaaji di ngeddu leedi mali yo nogay le temdere le kebal gullirde yigaaji kini be kabar mudum dum woni ko holliti andan be sanne kala ko woni kabaru yigaaji
sakiraabe andon di kabaru ji fodo mbaa hebude di do whatsapp do numero 76 70 88 51 o do mbaa noddude mere do numero via mo 37 321. Terroriste en kipeke do suudu kasunyono hanken soldasi e Mali kuliti wide goto e warbe wadde bonando o warama militaire en tatom barmi kaabe kuliti wide fay goto hebay sotade le suudu kasundum horejo leydi meden di darti e janginobe jalti tatafon e murtere gollende ani wadde fuddude jiegon lewru janvier du musel embe jabay hala horejo leydi meden di e wi mabbe halaji beddi ta ngatta fa be jaltida do ko be tewtata horejo syndika horebe syndika ngaji janginobe sinyinimbe sappo yoy lewru october hitande 2016 kuliti wide sini horejo o ana jogi tajaral wide jande hono mudum wala darano tabade sariya kuminido do hakke janginobe be kuliti wide dun den be kuliti wide be nan debe cali murtere golle puddore e jegon lewru janvier du wadan kede ko adama fomba kedjado hala fedde syndicat sinini be sappo e joy lewru october hitande 2016 wi aissata jara du faccitango ali cisse
kongol horejo leydi Ibrahim Boubacar Keita nardude janginobe darna murtere mune juhibe sanne odo andi darune murtere won dati di jogi de miloji amen tiagal gollirgol dati bamad ne sharia o mi bawi halde darnude murtere amen nga hande le miloji amen dum hala mu wala minen ko minare hande woni gollirde sharia de miloji amen tiagal so dati bamad le sharia o gollirama mi bawi halde hala darune murtere ne nga hande le miloji amen dum hala mu wala murtere amen darnande jegon lewru janvier ana hetti minen gondi wadde ko min bayi fu yalla min keba hunchande dum hore won golleji goddi charta di gondi to
odon andina yalla cuudi lekkol didi gondo bomako do do mumbe janginete na cuudi lekkol di mumbe janginete yalla ana keban natta e himbe bawna koy mumben gollinde koy mumben faandaaji kewdi di cuudi lekkol jogi do daranade sukabe e wi horabe den kujje saraabe ana kaani wawdi mumre fa keba kalda e sukabe mumben anni ko kwan jara hebine do kabar mudum do faccitango Umar Waygalo Aminata Diallo
Tuli ekol didi do mumbe janginte woni leleedi ndi woturndu ana ipodrom woturndu ana sogoni ko dido tuli ekol yo pelle kuminide yimbe lebe baawa hala leleedi me dindi kanyen darni dum idum yowi do faanaaji tati kedam kanko no dirtu makkan koni yo gote laami ndudo suudu ekol ipodrom do ko mo sifi do hen
lekol suudu janginirdu mumbe ana jogi anniyaaji tati fesore illa lawsuka janginde dun yude goho bal yaade jeno bal tanyi e jandeji maw
kanko lamir suudi ekol dum no dirta jigiya kalonso ipodrom o wi dido cuudi ekol yo sukabe tan janginte le hen
bien l'importance nafa andu suudi ekol ana nanga heden kani andude dengal ngal be jangata ekol gal sendata be heddibe be jangobe dengal gal be dum woni tindinowa gal be mo inta so tiidalla ana wuti
madame traware namata berté yo gote lamir second cycle le dido cuudi ekol o hali nafa majjun
la différence
ko woni hakune mabbe ko an yihe sabi jangobe be fu e finbe be nata e yimbe be no e muuri be ciefo e dengal mabbe gal e telefoji
kanko lamido pelle yimbe le mumbe wombe leleedi meden di no dirtedo Demba Diallo o holliti wi de wajibi sina sara be du gattale hen koyde mudun en
jimmi hande sara be suka be du woni wadde suka be janga dengal tininowa nga fa be baawa sefade no haani e suka be fati tawe sefe mabbe kambe suka be o ana tanja
dido cuud ekol galda e cuud ekol goddi no wori ko buri heedu febe jangina ton mathematics eno be kan hebirde golleji
safareji ana keddi sottede fa handen le boli le leedi malidi fa handen du himbe yogabe ana doggana dum be ngala bodde yaade le pharmacie ngaji yogadu yo sabe anda kutteji ko dum watta haya wobe kasendu quality wiide di safareji ana moddi fay edi ciotte le pharmacie ngaji e fkedde ko fedde pharmacie fedde ordre de pharmacie mali holiti wiide wana ngonga fa bedde reno fam kedden na Mamadou Sama Sikou Aminata Diallo
e le boli bamako di heba quality wiide yo batte wayde bawde be ciodata do tafaje sellade
le tootede pharmacie de anatiidi sabe den mi don toola le tootetede lawulle dewde hore mudun tantan to sud dogotorore aya han fa e ujinere yimbe be tiida la woni mudun be nawanaake
ko meey fontan gobe kay na jabani jaati de do tafaje de be quality dun jaati won ko hebata le pharmacie ngaji di fedde dental pharmacie ngaji le di malikay yeddi go hakkilo keddana docteur Badra Dow goto yimbe le ngal do dental pharmacie le di mali
eden bay wiide bangal jawdi ana hen eden bawi beddude hen wonledde Anton e pharmacie sotata mi do wada noddango faade e andube ledde kany e gollobe pharmacie yewa ngal gollal
su bangal lam ko be kay holtama wiide habo godo kabar o yeba ko fayse kabe cultivide dum yata fi ciagal famingol jamarande kadana docteur Dambili Sekou Oumar o tindinowo der ministere humanide cellal
le premier point
to arande wadde tene fa de tiafaje kabe woni yo hokude kabaruji so en bawi faminde yimbe codobe ledde e tiidalaji ko dum waddata fati be cioda kany e yimbe itobe ciagal lede warde be motan sabe kalisi be darta dido bel mudun yettinobe kabaruji be an kani faminde yimbe galle be tiidalaji gondi hendi
la rida o population
wakat jono ko yimbe le hobbe andi jati kuteji e do tiafaje do cellal do jagu ngal kebal mudun famda bangal yimbe le nanobe dun der leedi ndi
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sakiraabe ñandaaro en kabaruji gondi le region ngaji meden di rafinde nagu gondo le leddi malindi o ana wembi chrétien en yoroso dun sabe église protestant ngaji di gondi yoroso e beppuna ngadi duwa wuji alal bar jabinede fanda mudi e wi hunchen himbe do hore yo dartude e himbe ndew e nyaago Allah yalla jam ana hewte le mali temede temede chrétien en kany e lamu ko be en kuje kawri hen handen en keddoto le lamu yoroso ngendi bura ko bori himbe temmedi do e chapande jaddon temedere e chapande jaddon e mabbe yo rewbe dug dogotor en jeewi dum be daraneke sawrde dum ben mere mere yurobe commune bura e wayrabe mubbe darani o imma dara ngaddo alal bar yabbenende e wi horebe mabbe edum fawi do golleji fa yurere wadale commune mabbe on hande nde laamu sigaso so a njari kuccala to ko yata e rewbe cappande tatton e sukabe ardo e njanginama alal bar jabbine de docteur raji ngatteri fewdi e rewbe e wunce nimbe dum hore dum wadi fa hawrbe hen be beydoro faamu do kabar mudon yalla ana darano habanade hakkeji rewbe sara wisi kumini do bantare debbo gendini kanyum darani di golleji sakirabe do kadudi kabaru jika hande aljumaare gondo e garan wartude e yewtere sukabe de wassalam.